n'amahoro mahoro iwacu mahoro meza izuba ry'amahoro watumurikiye ndakwibuka gihugu cyanjye ndakwibuka gahugu keza ndakwibuka cyane Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi igihumbi Rwanda rw'imisozi nyaburanga Rwanda rwiza Rwanda Rwanda rwiza Rwanda ukarire nguhogore Rwanda rwiza Rwakanyarwanda ure ure intambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ayironda koko inzika inzangano ay'ubusambo ay'ubusahuzi amacumu y'amacinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro ucura umwijima rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino n'akahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohori ntambara 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 umuryango uticiye uragapfa uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro ngendi boko boko na narori nyuma na buruhukiro nigeze mbona muri burende na karubanda yamaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro narayindose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda ukarire nguhogore Rwanda rwiza Rwakanyarwanda ure 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 ure
arakoze Masabo Nyangezi muri iyo ndirimbo itagira ukwisa indirimbo mpore mpore Rwanda ati naraye ndose amahoro kandi nkabyinzozi atariko nyuma ayo mahoro nyine narose habaye intambara yadushumirije amashitani y'amoko yose kwica kwiba n'ibindi ati kuva muri za 90 intambara ati intambara iragatsindwa ati igihugu cyabaye sibaniro ati intambara rwose uragatsindwa n'Imana uragapfura gapfusha arakoze rero aravuga neza kandi ngo ribaruhoriraye kuko yahuye n'ibyo byose Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC turi ku wa gatandatu tariki ya 19 Kanama umwaka w'ibihumbi 2017 dufite muri kano kanya saa 8 z'amanywa n'iminota 5 isaha ya Washington DC saa 2 y'ijoro n'iminota 5 isaha ya Kigali Bruxelles Paris na Lausanne moya z'ijoro n'iminota 5 isaha ya London saa 3 z'ijoro n'iminota 5 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi kiragaruka nanone ku ngirwamatora mu Rwanda. Ingirwamatora yashojwe ejo kuwa gatanu n'irahira ry'umubisha Paul Kagame na Kongo n'umukuru w'igihugu ko ni umubisha ukigeje habi wagishoye mu ntambara kuva kera tutibagiwe n'ibihugu by'abaturanyi. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe umutumirwa muhire mukuru akaba ari Dr. Theogene Rudasingwa umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka Ishakwe akaba kandi anabera iryo shyaka perezida. Dr. Theogene Rudasingwa muvandimwe niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikro usuhuze abakunzi ba Radio Ishakwe noneho tubone gutangira kino kiganiro.
Murakoze Yosefu, mbanze nguzuhuze nawe nabi wawe kandi nsuhuza abanyarwanda murakomeye.
Muraho muriho.
Ukomera ubwo nagira ngo nyine ngushimire na Radio Ishakwe mukomeje kugeza ku banyarwanda ibi biganiro bitoroshye na gato mu buryo butanoroshye na gato ariko bikenewe kuko igihe ni ikingiki. Ubwo rero nagira ngo mfate aka kanya mbasuhuze abakurikirana ibi biganiro nizera ko bari bukurikirane ibi biganiro neza kandi ibyo tuganira bakabishyira ku mutima. Murakoze Yosefu.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene. Ejo rero nk'uko nateruye mbivuga Paul Kagame yarahiriye indi myaka 7 tukaba rero twibaza Ishakwe ibibazo bikeya turavuga bikeya mu no munsi ariko kwibaza ni nawe yunzira nziza yo bibaje neza ni yunzira nziza yo kubona ibisubizo. Turibaza rero tuti ni iki gituma FPR DMI kiramba akakageni, ni iki gituma igitugu cya FPR DMI kiramba akakageni? Ibyo Paul Kagame yakoze muri uno mwaka w'ibihumbi 2017 ntabwo rwose byadutunguye twebwe na busa. Tuvugisha ukuri ntabwo dukunda kujya mu bintu by'amacenga. Ntabwo rero byadutunguye dukurikije amateka ya Kagame y'ubwicanyi burenze urugero n'uburyo yibye amatora mu myaka ya 2003 na 2010. Ibibazo rero bikaba ari ibihugu opposition kwakoze iki, twifashe iki gute kugira ngo nyine umuntu abarambye mu manyanga abarambye mu bubisha? Opposition twifashe gute? Uruhare rwacu ni uruhe? Ikindi kibazo, societe nyarwanda iteye ite mu byukuri? Uruhare rwayo muri iri ramba mu kuzaho mu kubaho kw'ibyingoma z'igitugu no mu iramba ry'izo ngoma, uruhare rw'iyo societe nyarwanda nuruhe ruhare DMI ifite? Kuko abanyagitugu bafite n'ibikoresho birumvikana bitera abantu ubwoba bikabagura bikabica urupfu bigatuma nyine habaho ubwo burambe. Iyo ibyo bikoresho nyine bigize imbaraga kurusha bakagombye mu by'ukuri kurwanya igitugu, nuruhe ruhare rero DMI ifite? Icyo ni ikibazo tuza kwibaza tugerageza no kugiha ibisubizo. Twagiye tubiganira ariko turagaruka ku bintu bimwe na bimwe dutanga ibisubizo kuri urwo ruhare rwa DMI muri ibyo bintu bituma iriya ngoma y'igitugu y'ingome iramba. Nkuko nabivuze mu kanya kureba neza hari ibibazo rwose niyo nzira ihamye yo kubona ibisubizo. Nagira ngo rero dutangire twibaza tuti ibyo Paul Kagame yakoze uno mwaka wose ari amanyanga yakoze mu mpera z'umwaka ushize ahindura itegeko nshinga bikaza kugera kuri aya matora ya nyirarureshwa atadutunguye mu by'ukuri mu gihe harimo n'abavuga ngo baratunguwe ngo ntibari bazi ko zahindura itegeko nshinga ibyo twe tutemera na gatoya kandi turi busobanure nta kuntu umuntu wishe abantu wishe imbaga mu Rwanda nta kuntu umuntu wishe imbaga muri za Kongo n'ahandi akayogoza karere harimo n'u Burundi nta kuntu umuntu nkungu wundi atagomba gushaka urukingo rukomeye cyane ingabo ikomeye ari yo president nicyo cyatumye nyine anabushimuta ahanini kwari kugira ngo yikingire nyine agire ukudahanwa n'amategeko kandi kugeza amagingo y'ingawe abifashijwemo n'abamatsi bihugu afasha kuvoma kariya karere cyane cyane Kongo abifashijwemo nabo nkuko twagiye tubyandika Dr. Toje naho guherutse gusohora inyandiko kuri ibyo ngibyo yifashijwemo nabo ngabo by'umwihariko ubu Amerika n'Ubwongereza agumye kuri ubwo buprezida kandi rero ariko dufitemo uruhare tubisubireho kuko abo bose tutafite mu ruhare rwacu ntabwo ntacyo bakoraho ntabwo baduheza muri kiriya gitugu nagira ngo rero mbere na mbere tubanze twibaze tutese kuko twatunguwe n'amri ya manyanga ya Kagame yakoze ahindura constitution twatunguwe kandi n'ibyakurikiye ari byo nyine byatumye agera no kwirahira ryejo nyuma yo gutorerwa hafi 99% ijambo ni ryawe
murakoze Joseph ariko mbanze nkwibarize ubwo abavuga ngo baratunguye bavuga ngo icyabatunguye ni iki
nekereza yuko ntibasobanura icyabatunguye mu by'ukuri ni ibyo bita gutapfuna indimi kubeshya kuko hari ibintu bari barizeje abantu ngo kubafite plan B plan B muzi icyo bisobanura ni ukujya kurwana igisirikare nyine kuko iriya ngoma y'igitugu nyine nta kindi ikoresha uretse igitugu n'igisirikare cyatumye ijyaho bityo rero bati nta kindi cyayivura uretse igisirikare bati twebwe rero turi mu myiteguro yacyo noneho aho bibananiriye nibwo rero bahimba ibyo bintu byo kuvuga ngo baratunguwe nicyo sinzi niba ngushubije
neza ndacyumvise Joseph ntacyadutunguye cyane cyane nkatwe ndavuga wowe jewe musonera aba bavandimwe ubu noneho dufanyije umugambi twashinze
hamwe muri meme n'inkubiri bahoze muri meme n'inkubiri
tugashinga ishakwe na yewe na RNC yo twahozemo kuva mu mwaka w'2010 ibyo twanditse urabyibuka neza Joseph muri Rwanda Briefing dusesengura neza ukuntu ubutegetsi mu Rwanda bwa FPDM buteye n'ibibazo buteye abanyarwanda akarere mu ruhukizi analyse tumaze hafi imyaka 6 dukora uko ibintu byifashe mu gihugu n'ingaruka bishobora kugira umuntu wavuga ngo ibintu byo Kagame yakoze noneho vuba hangaha akabona 99% hafi 100% ibyo twakomeje tunabivuga muri buka najyaga mbasetsa kuri radita ukavuga ukuntu kuko nari impari icyo gihe mwaka w'2003 aho twibye bikarenza 100 noneho ikibazo kikaba ngo noneho turabigenze dute twongere twibe nibura tugeze hasi 100 urumva 2003 2010 n'uyu mwaka imikorere ni ya yindi imitekerereze ni ya yindi kandi abantu bajye bibuka ku bugezi bwa FPDMI bwagiye ko bwatsinze intambara ntabwo bwagiye kuko abaturage babwifuje kabutora bukaba buriho kubera ko buriho kubyifuzo by'abanyarwanda uko bwagiyeho rero mu gukoresheje imbunda niko bwagumyeho niko bugumyeho kugeza kuri iki gihe ibyuko rero batowe 100% cyangwa se 99% ibyo nta muntu umwe byabitunguye keretse igitamba mboga kuko ibyo ngibyo ni ibintu byanditse ku rukuta keretse udashaka kureba cyangwa se udashaka kumva Joseph
urakoze cyane rwose uragize uti ntabwo twatunguwe utikireka uwigize igitamba mbuga nakongeraho keretse ushaka gufata abantu nk'ibitamba mbuga kuko ababivuga rwose bateye isoni nabo bajya bavuga basemuhanuka nabo nabandi wavuze ruti dushinga twandika Rwanda briefing. Rwanda briefing nibutse abatayibuka ni inyandiko ikomeye cyane, ni inyandiko ikomeye cyane yakozwe nawe Dr. Théogène Rudasingwa na General Kayumba Nyamwasa na Colonel Patrick Karegeya na Dr. Gérard Gahima. Mwandika iyo nyandiko, inyandiko rwose abantu bose muri opposition bayibonamo ikintu gikomeye cyane, ibitekerezo bifite imbaraga, ibitekerezo bifite imbaraga cyane. Bamwe bakaba rwose barayikoresheje ku buryo bunyuranye, ariko twebwe wowe nanjye n'abandi ku buryo bw'umwihariko, ni ukuvuga mwebwe bayanditse mu by'ukuri hamwe n'abandi bayikunze, tukaba twarafatanyije gukora RNC ihuriro nyarwanda rishingiye kuri iyo Rwanda briefing. Mukanya rero twibaje tuti se opposition ifite uruhe ruhare muri uko kuramba ku gitugu. Mu yandi magambo ni umuntu yavuga ati kuva mwakwandika Rwanda briefing mukayandikana na bariya bagenzi bawe navuze, ndetse natwe ubwacu tukabikunda, twari dusanzwe turi muri opposition, turi abantu twavuga ko turi aba progressiste, abantu bareba imbere batahiranywe n'amateka yacu mabi, nubwo ari yacu igihugu cyacu ariko harimo rwose ayo twari dukwiye kwiyaka, nubwo tuyazi tukayamenya tugasesengura uko bikwiye. Tumaze gukora rero RNC habaye mu bibazo bigisubizo muri bya bintu byo kuba batese opposition yakoze iki, ndetse twanifatanyije n'abagenzi bacu muri FDU inkingi rugikubita, dukora rwose ikintu cyahaye abanyarwanda benshi icyizere gikomeye. Ariko rero haza kuzamo gishorera ku mugani w'abanyarwanda, haza kuvazamo rwose ibintu by'ibihato bikomeye cyane, aho ingeso mbi imico mibi ya MLNDCD na FPRDMA yageze ikatuganza niyo igashwanyaguza ibyo twaragezeho byose. Ariko rero twadahoze tunibaza tuti societe nyarwanda iteyite, turaza kubikomeza, ndetse ntabwo mpamenya ko muri kino kiganiro cy'isaha imwe isigaje gusa iminota hafi 40 twaba turangize icyo kibazo no gitangira mu by'ukuri tukaba tuzagikomeza. Haraho twibaje tutese societe nyarwanda yiteyite, nagira ngo nabyo wenda tuze kubiterwana, ari opposition twakoze iki, nihe twahushirije kugira ngo noneho iriya manda cyane cyane ya kabiri ari nayo yatangiranye mu mwaka nyine umwanditse Rwanda briefing mu mwaka w'2010, ni gute rero twaba muri opposition twese twishyiremo twarananiwe gukuraho iriya ngoma y'igitugu, ikaba noneho irangize imyaka 7 ikaba ikomeje ku buryo butadutunguye twenge tubisubiremo. Abo twakoranaga bo societe nyarwanda iteyite nongere nabyo nza nicyo kibazo. Ndagira ngo nkwibutse akantu tugitangira mu gihe twari turi dukora muvandimwe Théogène, uribuka ko twabaga dufite abantu tugomba gutangira na ishyaka RNC, ariko abo twakagombye gutangira na ahubwo bamwe bakaba babonye uburyo bwo kujya kwiteretera i Kigali, bamwe banagiye babona n'imyanya basibirwa n'amadosiye bari bafite nyine, ako wenda uraza kugakomozaho nako. Bitangira harimo abadatekereza ni kimwe imwe mu ndwara ya opposition, harimo kuko batari sincere, badafite rwose ukuri, badafite ubushake, badafite ukuri, bibisambo bibisahiranda, imwe mu ntege zikomeye mbi zikomeye kubeshya, kubigisahiranda, none abo tugatangira ibintu bahubwo bitunda bijyana kubo turwanya babwira bati jyewe ndi umuntu mwiza mushatse mwangura, bamwe bigatungana abandi, ariko byari byose bakono n'urugamba. Aho ni igisubizo kimwe muri byo kuvuga ngo societe nyarwanda iteyite. Ijambo ni ryawe niyo kuryizimbaho, ndagira ngo nyine mu magambo avunaguye twige ibyo bibazo, twige iyo ndwara, kuko ngo ushaka gukira indwara irata, uri umuganga Dr. Théogène nagira ngo yinyifate ijambo.
Urakoze Yozefu, ahubwo rwose ufashe utangiranye n'ibibazo bikomeye cyane, kandi ko nk'uko ntiwabivuze ntabwo ikiganiro twakirangiza muri iminota mike yadusigaje, ariko nk'ukuntu wanabivuze ahanini iyo wibajije ikibazo nyamukuru binagufasha gushaka igisubizo, kandi nk'ukuntu unabivuze niyo umuntu arwaye turabizi twese n'utari umuganga, ariko ntawe utarajya kwa muganga umuganga nta kindi agufasha ni ukugufasha kugira ngo mwembi mumenye uburwayi ufite uko buteye, kugira ngo anagufashe nawe gufata iya mbere kugira ngo muri ubwo buvuzi, muri uko kwivura, aba ari wowe mbese uhabwa intebe, kuko umuntu utaramenya n'uburwayi afite niyo wamuha imiti ingana iki, nubwo wamucisha mu byuma nk'ibi ngibi bisigaye bikomeye bibaho ku isi, ntabwo iyo ndwara ibizakira kubera ko umurwayi ubwe aba atazi uburwayi afite. Icya mbere rero ku bijyanye na opposition, wenda ntarondogoye mu magambo make, iyo ugiye kureba ibintu bitatu byo Rwanda Briefing twavugaga mbere yuko dushinga RNS, mbere yuko dufatanya n'abandi bari twari dusanze muri opposition, kimwe mu gusesengura amateka aho twanatangiriye kwari ukuvuga ngo hari ukuntu amateka y'u Rwanda ateye ku buryo imitegekere y'u Rwanda kuva u Rwanda rwabaho mu mateka yarwo rutigeze mu by'ukuri rubona opportunity yo kugira ngo abaturage bishyire bizane babe mu butegetsi, bumve ko aribo bagomba kubushyiraho, aribo bagomba kubuvanaho, ubutegetsi ko buriho kugira ngo buharanire inyungu zabo. Ibyo ntibyigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda, nubwo umuntu atavuga ngo nta byiza ubutegetsi uko bwagiye busimburana bwa bwarakoze, ariko iyo urebye ubwami ukareba ubutegetsi bushingiye ku bwa gikoloni, ukareba Repubulika ya mbere ya Kayibanda, ya kabiri ya Habyarimana n'ingi turimo ya Kagame, iyo ugiye kureba mu by'ukuri sitire y'ubutegetsi, uko ubutegetsi buteye mu Rwanda, ntibyigeze bihinduka kubera ko buri teka ahora ari agatsiko ko hejuru kakwita agatsiko k'abatutsi, kakwita agatsiko k'abahutu, kakwitwa agatsiko k'abakoloni cyangwa se agatsiko k'abavukanye imbuto aribo bami, urumva ko ariyo mateka yacu. Icyo ngicyo twari kivuze muri Rwanda Briefing. Icya kabiri twavuze ni iki, nuko nubwo ubutegetsi bwa Kagame na FPL-DMI bwagiyeho mu bihe bitoroshye na gato, kubera ko MLND-CDR yari yayogoje yisha abantu benshi, ibyo FPL-DMI yasezeranyije Abanyarwanda ntabwo yabibagejejeho, ahubwo yongeye ku bibazo bimwe byo izo za Repubulika zabanjirije FPL zakoze, irushaho gukoresha ubwicanyi ndetse ndengakamere wabona burenze ubwa MLND-CDR, kuko MLND-CDR twayikuyeho, twayirushije urwego rwaho dushyiraho ibya FPL. Ariko noneho ugasanga ko FPL-DMI muri ubwo bukana bwayo ifite ikintu, ndakivuga mu Cyongereza uraza kumfasha kugisobanura neza, mbese mu buryo buri sophisticated, kubera ko ahanini FPL-DMI ikora nka virusi ya SIDA. Virusi ya SIDA impamvu igora abantu ku SIDA igora abantu kuyirwanya no kuyihashya no kuba bashyiraho uburyo bayikingira nk'ukuntu dukingira za polio na za tetanusi n'ibindi, nuko ifite ukuntu ikora ibyo mu Cyongereza bita mutation cyangwa se mu Gifaransa mutation
mu Gifaransa. Nabiri ya buryo sophistique ni sophistique wumva Gifaransa rumva nuko ibyo mu Cyongereza.
Kuko FPL DMI uburyo ikora nubwo ifite ubukana mu by'ukuri ubu ngubu burenze ubwo MLND-CDR yari ifite, ariko nabyo nta yindi mpamvu nuko yateshejwe n'abandi bantu nyine bafite ingufu kuyirusha, ingufu za gisirikare, nuko ifite ukuntu igenda yihisha mu bantu, ikihisha mu baturage, ikihisha muri opposition, ikihisha mu banyamahanga. Abantu rimwe na rimwe ntibashobore kubona isura ya FPL-DMI uretse iyo FPL-DMI babwira ari byo biriya, mbese iriya nkuru yo FPL-DMI yatoje abantu kuva muri 1994 kwa gatsiko k'ahantu y'indege, agatsiko k'abahutu k'ahantu y'indege, FPL igahagarika genocide, kuva icyo gihe ikaba ihanganye n'abo bantu bakoze genocide. Muroze iyo niyo nkuru yakwirakwije mu banyarwanda ikwirakwije no mu banyamahanga. Icyo ngicyo twarakivuze muri Rwanda Briefing. Icya gatatu twavuze muri Rwanda Briefing nuko twavuze ngo ubu butegetsi buraramuka bugumyeho igihe kirekire, ingaruka zizavamo, imwe mu ngaruka zishobora kuvamo ni ingaruka z'intambara, kuko ikwirakwiza umwiryane. Ibi bumwiryane nubwo hejuru ivuga ko ubumwe bw'abanyarwanda babugezeho, ariko mu gihe ugifite ibibazo biremereye bingana bitya, hari umwiryane mu banyarwanda, hari amacakubiri, utegekesha igitugu, wica abanyarwanda bamwe baheze mu mahanga, igihe kiragera ntabwo ubukizi. Ni nyine nk'umurwayi ufite sida, iyo ategereye abaganga ngo bamufashe kumenya uburyo agomba kwifata, ni nk'ubundi burwayi, n'urwaye diabete nuko, n'urwaye n'ubundi buryo hypertension niko bimera. Iyo utemeye kugira ngo noneho ugire imyifatire igufasha kurwaza ubwo burwayi ikindi gihe, uburwayi burakomera, amaherezo bukazana guhitana ugapfa. N'u Rwanda kubera ibyo bibazo twakomeje kuvuga biriho, amaherezo twaravugaga ngo bizongera bidushyire mu twanyuze muri 94, muri 73, 59, bitanabujije yuko n'ikindi gihe sosiyete nyarwanda ikomeje kwerekana izo ngufu nkeya cyane. Ni nk'uko abakoloni baje bakadukoloniza, nta yindi mpamvu abantu bashoboye, abazungu bashoboye gukoloniza u Rwanda cyangwa se Afurika, ni uko badusanze dufite intege nke, tudafite ingufu nk'izabo. Noneho bigaruriza ibyacu, bigaruriza igihugu, bavuga ko aribo bagomba gutegeka ibihugu byacu. Ibyo bintu uko ari bitatu twarabivuze muri Rwanda Briefing. Ariko wasubiza amaso inyuma mu byo twashinze muri RNC, muri ibyo twita platform, ugasanga ngo ari mu myumvire y'amateka yacu, ari no mu kureba ibibazo FPR DMI yateye, ari no kureba ingaruka zabyo, imikorere yacu ntabwo yerekana yuko dufite uko kwemera koko guhamye yuko abanyarwanda ari byo tugomba gushingiraho, abahutu n'abatutsi n'abatwa, tukubaka igihugu cyacu hamwe. Ahubwo twerekanye intege nke bituma mbese tuvogerwa n'ibitekerezo bya Emerende Sederi, tuvogerwa n'imikorere n'ibitekerezo bya FPR DMI. Iyo mu by'ukuri opozisiyo uko iteye ubu ngubu ntabwo ifite imbaraga zo kuba yakuraho ubutegetsi bwa Kagame. Mbisubiremo ubwo abantu bari bwumve ibi ngibi nka bya bindi byo navuze, urabyibuka Yozefu?
Ndabyibuka neza cyane. Abantu bakakwanjama.
Reka n'ubu mbisubiremo banyanjama, kuko ntacyo bashobora kuntwara. Ndavuga tuvuga ibyo dushaka kuvuga, niba tubeshya
twabyemeje
abantu ngo bazatubeshyuze bati oya, aho ngaho Yozefu na Rudasingwa mwarakabije, sibyo. Uko opozisiyo iteye ubu ngubu, n'uwayiha n'indi myaka ijana ntabwo yashobora kuvanaho Kagame. Kubera iki? Kubera ko Kagame wamukuraho kubera ibintu bibiri. Kagame wamukuraho n'ubundi butegetsi, kuko Kagame we ntazaramba, n'uwamureka agasaza. Ni ukuvuga ngo mu yindi myaka 40 nubwo yavuze ko ibi byo yashyizeho ni ukuvuga ko ashobora kuzategeka 30 kugeza mu 2034, wenda akazasigaho umugore we nawe uzaba ushaje ari umukecuru, cyangwa se agasigaho abana be, cyangwa se n'izindi nshuti ze, cyangwa se n'abandi bazakomeza ibibi nk'ibi ngibi yakoreye Abanyarwanda. ariko uburyo bwo kuvanaho ubutegetsi nk'ubwa Kagame ni bubiri. Icya mbere, ugomba kumurusha ideoloji, ugomba kumurusha ibitekerezo bizima. Kubera ko ibitekerezo byo twifuza gushingiraho kugira ngo twubake u Rwanda ntabwo bigomba kuba bisa n'ibyashenye u Rwanda. Ntabwo washaka kuba uvuga ngo urashaka kubaka u Rwanda ngo ugendeye ku bitekerezo nk'ibya FPR DMI. Ntiwaba ushaka kubaka u Rwanda ngo ugendeye ku bitekerezo nk'ibya Emerende Sederi. Ntabwo waba ushaka kubaka u Rwanda ngo wubakire ku bitekerezo nk'ibyaje amaherezo kuranga Emerende Parmehutu, nabyo byayizaniye kugira ingufu nke amaherezo bakabushyirika bahabyarimana bakabushyirika ntabwo wagendera kuri bene ibyo bitekerezo kandi ntiwatekereza ku bitekerezo bya mpyatsi bihugu cyangwa se ngo ukoreshe ibitekerezo by'abami bya cyami ngo wubake u Rwanda rwo ruri muri ibi bihe byo turimo n'ejo hazaza abana bacu n'abuzukuru bacu bazaba barimo ugomba kumurusha ibitekerezo icya kabiri ugomba kumurusha organization mushobora no kuba muri bakeya kubera ko se FPR ko yari agatsiko ko twatangiye turi abantu b'abatu b'impunzi baba mu makambi hirya no hino ko twari minorite y'abatutsi abantu bajya bibaza ngo se impamvu amaherezo twashoboye kuvanaho ubwo butegetsi bw'abahutu nyamwinshi icyo nacyo nigeje kukibaza abantu baranyurira cyane nyine
baranduranya cyane abantu banga ukuri muri izo nenge twahoze tuvuga nyine inenge iri muri sosiyete nyarwanda harimo kwanga ukuri kuzirana n'ukuri kubibisahira nda gukunda imyanya kugira ubwoba n'aba intellectuel ukabona rwose bariyandarika baribagirwa ibyo bize nikomeza
icyo ndarigezeho rero nicyo cyakabiri cyo kuvuga ngo FPR yari organize kandi turi bakeya tujya tubitanga kugera ukuntu umuntu yahagurukaga abantu mwe ngiye Washington cyangwa se ngiye Buruseli cyangwa se ngiye Addis Ababa muri Oyuwa hagenda ntabwo na Kagame buri gihe yampaga briefing ngo uzagende uvuga ibi oya nabaga nzi umurongo wa FPR tukagenda aho twahuriraga na ba Kanyarushoke na ba Gasana n'abandi bandi mu bintu byo twavugaga ukabuza umurongo uri bukurikirane ariko noneho wahura n'abo bantu bitwa ngo bahagarariye leta ukumva mbese buri umwe ararasa muri direction yishakiye mbese basa nk'ingabo zidafite umugabo wazo urumva abantu bashobora kuba ari bakeya ariko bafite organization ibaha ingufu zo gukomeza bakura kugeza igihe bazagerera ku nshingano zabo urumva iyo organization ni fact ikomeye cyane iyo ufite rero ibyo bitekerezo bizima ukagira niyo organization kandi bikagenda bikura ingufu ugomba kuzazirusha bariya kubera ko bariya bararwanisha igitugu bararwanisha kwica abantu bararwanisha ubusahuzi nta muntu bakunze mu gihugu uretse ko buri umwe wese ubwo turakigeraho wenda mu kanya ntitubona kanya cyo kuvuga sosiyete nyarwanda ibyo bintu rero uko ari bibiri ari icyo cya ideology n'icyo ngicyo cya organization opposition irabibuze itabifite n'uwayiha n'indi myaka ijana ntabwo bashobora kuvanaho Kagame Yozefu wowe urabitekereza wowe
ndabibona kimwe nawe waranabivuze ahubwo bashaka kuvuga ko wifuza yuko Kagame yagumaho ya ntabwo twifuza ko yagumaho ahubwo ushaka gukira indwara arayirata turavugisha ukuri kugira ngo uko kuri kumara kuducengeramo none ahubwo tuzaba turi mu nzira yo gutsinda rwose ndabitekereza kimwe nawe
kubera ko ubu se nibyo twereka kubivuga ubu nuwafata miliyoni 10 z'amadolari
akazibaha
agafata za katusha ijana agafata Kalashnikov ibihumbi 10 yewe akagenda agajya hariya muri ariya mashyamba ya Kongo agashaka abana b'abahutu ubu ngubu batikiriye muri Kongo agashaka n'abandi bantu hanze ahangaha bafite uburibwe cyane kubera ko ubu butegetsi buriho bunukira abahutu bukanukira abatutsi bukanukira buri muntu wese hari benshi bafite umujinya ubabwiye uti dutangire intambara hari benshi bagukurikira ariko Yozefu ko twaciye mu ntambara ya 1994 mukabona ikiguzi cy'intambara uko kingana FPR yo ivuga abatutsi bapfuye yewe ntigi navuga n'abana bagiye bayigana kuva muri 1994 kugeza n'izi ntambara zose yabarwanishije muri za Kongo bagatikirirayo ari ukugira ngo abantu gusa buzuze mu mifuka yabo za zahabu na za kota cyangwa se ibintu by'ubwirasi gusa kuvuga ngo bavanyeho ubutegetsi bw'ikindi gihugu naho ngaho bagenda bajyanageza Kisangani batavuga ariko ntabwo banavuga noneho n'umubare w'abahutu kuva na mbere ya 1994 kugeza kuri aya magingo nta muntu uzi abahutu bamaze gupfa ukuntu bangana ndacharenginga abantu bitwa ko ari n'abahutu kandi bavuga ngo bavugira abahutu uwababaza ngo bavugira hehe aho nabo bantu cyangwa se bavuga bate nabo bantu babahutu bamaze gupfa kugeza kuri aya magingo n'umuntu atazi niherero ryabo uko bangana kuko nk'ibi byo twatangiye tuvuga muri Rwanda Truth Commission tukavuga ko habaye genocide tukavuga ko habaye ibi byaha bikomeye cyane byahitanye abahutu n'umubare ushobora kuba urenze uw'abatutsi ibyo ngibyo abantu bararuciye bararumira mugihe rero udashingiye ku kuri ngo uvuge uburibwe n'ububabare abanyarwanda bafite muri iki gihe ariko narenge kubitekereza uburyo utidora imikorere yacu ukuntu tuziyoruganiza kugira ngo bitinde bigire kera tuzarandure Burundi imizi y'ubutegetsi bushingiye ku gitugu bushingiye ku kwica abanyarwanda kubaheza mu mahanga ibibazo by'ubuhunzi ubu ngubu byabaye karande mu gihugu kuva muri 59 mu gihe utarashobora kugera aho ngaho Joseph ukavuga ngo urashaka indi ntambara iyo ntambara uzayishoramo abanyarwanda ubabwira ngo urashaka gukora iki kirenze ibyo babonye barabonye 73 bakabona 59 abo banyarwanda babari ibicucu babari ibitambambuga ariko impamvu ibyo twari twatangiye byari byahaye icyizere abanyarwanda nuko twatangiye nibura dufite iyo mvugo tuvuga ko dushaka kurandura Burundi ubutegetsi bw'agatsiko tugomba kurandura Burundi umwiryane mu banyarwanda tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo duhe umunyarwanda agaciro ko kugira ngo azabeho anavuge ati nkanje nawe Joseph ubu turi mu cyiciro nyine tufite abana tufite abuzukuru dufite ariko uribaza mu myaka tugezemo ukumva biguteye ubwo ukavuga uti n'abana banjye ubuhunzi ubwo nabayemo ndaburi basigiye
uraho basigiye
uraho basigiye niyo neca y'ikibazo Joseph uge niko nyibona opposition n'uwayiha igihe kingana iki uko iteye uku nguku ntabwo bizayishobokera
niko bimeze ikindi cyo rero abavuga ngo intambara ntakiri bahuje emere ndetse DNFPR DMI bagiye mu ntambara nyuma yaho se tuvuge uretse no kuyitsinda bigoye cyane ukurikije nyine ukuntu ideoloji zabo zifite icyo zipfana cya hafi ariko kibi kidashobora kugira icyo cyubakana gitoya niyo wabeho uburyo nk'uko wateru bivuga nta amahirwe yo kwitsinda ni makeya kandi rero haramutse habayemo n'ikintu umuntu yakwita nyine cyahazara kuko ni hari igihe intambara mu by'ukuri abantu bayitsinda batakoresheje ubu buryo buhambaye hakagira gutya kaza kwikubitamo ikintu kikaba cyatuma wenda intambara irangira basa n'abayitsinze bategeka igihugu gute rero ni gute bashyiraho politike noneho inyuranye n'iriho uyogoza igihugu muri kino gihe ahangaha hari umugabo nyine ukunda kuba uri reference muri mu byerekeye by'intambara ni reference umugabo w'umudage witwa von Clausewitz yavutse mu mpera z'ikinyejana cya 18 yitaba Imana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 uwo mugabo rero uramuzi neza ndabizi yaragize ati intambara mu gifaransa la guerre n'est que le prolongement de la politique par d'autres moyens mu cyongereza war is a continuation of policy by other means. Uyu mugabo rero yavuze cyane ku by'intambara ayizi ni umujeni wari umugabo yari umujenerali wo muri Prusa muri iriya yabaye mu Budage avuga iby'intambara yandikaho cyane n'ubu ngubu n'intambara z'ubungu za kino gihe aracyari reference politike rero n'intambara bifite aho bihuriye byaha hafi cyane ku buryo ndetse n'abo ngabo bavuga intambara baramutse batabashe no kwishoza nayo ubwayo urebye politike ya MLNDCD ya FPR DMI ubwayo izabyara intambara nk'uko politike ya MLNDCD yabyara intambara n'ingi izabyara intambara gusa rero muri opposition ni iki twakora ku buryo ku buryo duhosha iryo shyano ry'intambara, kuko ntambara nibi nk'uko twatangiye twumva iriya ndimbo ya masabo cyangwa se yanabigahitana bikeya ku buryo bushotse. Niye politique muri opposition twakora ku buryo DMI ntitwayivuze cyane itabasha kutudesorganiza, tukaba ntibashe kutwinjiramo nyine ngo idukoreshe ngo imilking export ikoresha intege nke za opposition bityo ishwanyaguze. Na ko kabazo nagira ngo nkoze, ndabona igihe kiriho kinagenda.
Murakoze Joseph. Reka wenda mvuge gatoya kuri ikibazo cyo mbona kuri societe nyarwanda, hanyuma noneho develop n'icyo kintu n'icyo kibazo mbajije kuri DMI.
Yego.
N'uburyo dusenya, murabona societe nyarwanda ifite ukuntu iteye, ku buryo nk'ukuntu bikunze kuvugwa burya abategetsi n'abategekesha igitugu babishobora kubera intege nke zabo bategeka zabo, ntabwo dukoresha abo bayobora kuko ntabwo biri ari ubuyobozi, ni ugutegeka ubutegekesha igitugu. Irebye rero ukuntu nitujya mu mateka ya kure, uko abami bategetse cyangwa se uko abakoloni baje kwigarurira igihugu cyacu, uko ubutegetsi bwa Kayibanda bwagenze, bwa Habyarimana uko bwagenze, n'ubu ngubu bwa Kagame na FPDMI butugendekeye buri gihe. Yewe naha ngaha Yozefu muri iki gihugu cyo ndimo, urabona ko hari akaduruvayo cyane, hari ibintu bikomeye cyane abantu babibaza batari ko se umukuru nk'uyu nguyu w'igihugu iki gihugu bafite yaje kubaho ate. Abenshi nkunze gusubiza bagenzi banjye muri iki gihugu b'Abanyamerika, nkunze kubabwiye nti buri gihe societe ibona uyitegeka ujyanye n'ibihe usa nayo. Ubwo nagerageza kuinterpreta noza cyacu, nicyo kuvuga ngo every generation gets a leader. Uwo mu deserving niko abantu bakunze kuvuga.
Bamerita mu Gifaransa.
Ntabwo rero wakomeza kuvuga ngo Kagame kuki ariho, ngo FPDMI kuki iriho, utibajije nyine izo ntege nkezo navuze ku bantu bundi bakabaye bariyemeje kuvuga ngo tuzafatanya n'Abanyarwanda tubakangure tubaje ku isonga tubafashe kugira ngo biyame kandi bazashobora amaherezo kuvanaho bene ubwo butegetsi bica bubaheza mu mahanga, bubafunga, bubaheza mu gihugu cyabo. Iyo opposition yari ifite intege nke, noneho na society yayindi mwakabaye muvomamo, kuko Kagame avoma muri society nyarwanda na opposition igomba kuba ivoma muri society nyarwanda, nta bandi bene gihugu ushobora kwiremera. Ikibazo rero nuko iyo urebye ukareba imyifatire ya FPL yashengwe na DMI igahinduka igikoresho cya Kagame n'umuryango we, igasenya kiriya gisirikare cyo twahozemo, ubundi cyari cyaravuze ko kizaba ku isonga ryo gufatanya n'Abanyarwanda, kikaba igisirikare cy'igihugu ntikibe igisirikare cy'agatsiko k'Abatutsi. Ukareba uko yigarurije amadini, abandi andi madini ikayahindura, mbese ikakoresha iterabwoba bakaruca bakarumira. Ukareba abacuruzi uko bameze mu gihugu, ukareba DMI ukuntu iri hafi kuri buri musozi, ukuntu ikoresha iterabwoba ku baturage. Ukareba ukuntu DMI yashenye ari amashyaka yose n'ayahoze yitwa yibeshya ngo aserukana ngo na Kagame ngo akajya muri politike no matora ziriya za PL za ari amashyaka mbese yose na za MDR na za
MDR yo barashenye za PL za PSD ahubwo n'utundi duto.
Noneho ikaza hano muri opozisiyo, urabona ibyo yakoze kugeza kuri aya magingo. Ariko ibyo byose irabiterwa n'uko sosiyete nyarwanda nayo irarwaye cyane. Ntabwo ari uburwayi gusa duterwa na Kagame na FPL DMI, hari n'uburwayi abanyarwanda twebwe twifite. Joseph urabizi muri abanyarwanda tugendamo mu buhunzi, ari nabyo karakteri y'abanyarwanda, amaherezo nayo yagize uruhare mu gusenya RNC. igasenya opposition ntabwo ari DMI gusa nini myumvire
ntabwo ari DMI gusa rwose
hari aho tugera buri muntu wese akajya mu kumba kagahinduka umuhutu undi akagenda agahinduka umututsi undi agahinduka umukiga undi agahinduka umusopecha undi akavuga ko abantu bamwe bavuye Burundi abandi bakava muri Congo nkatwe nkaho ubuhunzi ari ikintu cy'umuntu agomba kurata cyangwa se guhiga iyo character rero y'abanyarwanda iteye ityo iyo uyivanze na DMI ukayivanga n'izi ntege nke twerekana muri opposition nibyo byatumye Kagame ageza kuri iki gihe ibyo bimuhaye n'indi manda bizamuha indi manda bikamuha indi manda kugeza igihe cyo tuzikubitira gashya nk'abanyarwanda nka opposition tugakemura icyo kibazo cy'imyumvire n'imitekerereze aribyo twita ideology ariko noneho tukanekemura n'ikibazo cy'ibikorwa by'ifatizo nubwo twaba turi bakeye ariko bizaduha ububasha buhoro buhoro kugenda twicuma twigira imbere kuko amaherezo ubutegetsi nka buriya nabo niyo wabutabusunitse cyane amaherezo reka ntange ingerebiyo cyane cyane kuri icyo ngicyo nagira ngo nsorezeho cy'amaherezo uravuga nubwo Kagame na FPL DMI barimo kwirata bigeze ahanga barimo kwidegembya bakikarakasa kuriya ariko barabizi neza urugero rwa mbere ntanze nurwo mu karere kuko iyo hataza kubaho za evenema za events zabaye mu karere wacu ariye hakaza kubaho Idi Amin abantu bitwa ba Museveni n'abandi bakemeza kumurwanya bafashwe na Tanzania muri 79 akajyaho buriya butegetsi Museveni akajya mu gishugi kujya kumurwanya abanyarwanda bakabijyamo Obote akagira ibintu akora mu gihugu bituma twebwe bari mu gihugu tushaho kurakara ntabwo mvuga ko evenema zo muri Uganda arizo zateye intambara muri mu Rwanda nubwo abantu bo muri MLND CDI n'abantu b'abahutu bamwe gusa bafite imyumvire bavuga ngo ibyo ngo byatewe na Museveni oya ntabwo ari byo byateye kuko u Rwanda rwari rufite n'ibibazo ikimenyimenyi ni nka biriya wowe na 6B mwasobanuraga ko n'ubundi mu gihugu mu Rwanda imyumvire yari itangiye kubaho abanyepolitiki ari amashyaka yo mwashyizeho imyigaragambi yabaye nibyerekana ko mu gihugu ibintu bitarishyashya
byari bikomeye hari kuzavuka n'intambara umuntu rwose twarayibonaga y'abantu bitwa bakiga n'abanyenduga ahubwo FPL iteye habaho icyo kintu cyo gushaka kubigira iby'abatutsi n'abahutu kubihatira kubigira iby'abatutsi n'abahutu buririye kuri FPL nyine yarigizwe hari n'abatutsi ariko hari intambara igaragara hagati y'abahutu bo muri Nduga n'abahutu bo muri babakiga niko bari ku butegetsi bikubiye byose byaragaragara ko iyo ntambara izaba ni nako nagira ngo nongereho rwose twe ntabwo tugindi bikomeza
ikindi rero nuko icyo nicyo nagira ngo mvuge cya mbere cyo kuvuga ngo condition mu karere mu kindi gihugu
zahuye na condition ziri imbere mu gihugu rwo mu Rwanda
noneho habona abantu be exploita izo condition zombi FPL iravuka ibyakozwe n'ibyabaye nyuma y'icyo gihe ni amateka ubwo ndiko tuzakomeza kujya tuyiga tuyatoza n'abantu kugira ngo bamenye ariko urumva nubwo Kagame yidegembya ntabwo afite control y'amateka kubizaba ejo bundi kubera ko hashobora kubaho condition nkizabaye muri Uganda mbere yuko Idi Amin avanwa na Tanzania cyangwa se Uganda na Museveni babaho hanyuma hakavuka FPL amaherezo bigahitana Habyarimana n'ubutegetsi bwa MLND CDL izo ni kondisiyo zibaho bateka muri histoire abantu bamwe bashobora kugira batya bakavuga bati nubweje mu minsi yashize ntibwo twabishoboka kuko inyenzi zari zaratsinzwe muri za 60 zivaho muri za 40 nta muntu wari ukivuga inyenzi ari kurumva kondisiyo ko zavutse kubera ibibazo biri mu gihugu mu Rwanda amaherezo haza kubaho abantu bibambambaranya bakishyira hamwe bakagerageza kureba icyo bagomba gukora
urundi hari kondisiyo yego komeza
cyakabintu urugero ni natanga rwuzi nawe Yosefu muri bukukunda iki gihugu mu ntambara ya kabiri y'isi uribuka ko abanyamerika batashaka kuza mu ntambara aho ngaho muri Europe ariko abanyapani bagize bakabaje bate baza gutera abantu muri Pearl Harbor kuva icyo gihe Amerika yinjira mu ntambara ibyabaye kuri Hitler ni amateka ariko twese turabizi ibi rero byo wumva Kagame na FPR DMI barimo kwidegembya bikarakasa mbese babona yuko muri opposition bayikubitse nayo ikikubita bakabona ukuntu beme ukuntu mbese batwara sosiyete nyarwanda ko nta kibabwiye bazahora bakora ibyo bashaka gukora ibyo bakabifashwamo n'abampatsi bihugu nk'aba ngaba nyine mubizi ko tumaze iminsi tubibwa by'abanyamerika n'abongereza bashyigikiye nk'ukuntu abafaransa bashyigikiye MLNDCDR nk'ukuntu ababirigi bashyigikiye MDR Parmehutu ariko ibihe biragera kondisiyo ziri mu gihugu na kondisiyo ziri mu karere no mu rubuga mpuzamahanga zikaba zazana opportunity ariko iyo opportunity ishobora gukoreshwa n'abantu bari maso y'abantu bafite ibitekerezo bizima kandi bafite imikorere mizima ishaka kubaka ikindi kintu gishya kizaramira abanyarwanda kizubakwa u Rwanda n'abo bantu rero bidegembya ba Kagame and company na FPR na DMI nabo baribeshya kuko nubwo ibyo bakoze babikoze kugeza kuri aya magingo bakomeje no kubikora ariko nta control ijana ku ijana bafite kuri future y'u Rwanda nicyo ngicyo nagira ngo nshimangire Yosefu
urakoze cyane hari ikintu uvuze rwose iti condition amateka ubwayo atanga opportunity ariko cyane cyane kubazi gusama gusa kugira nyine gusimbukira kuri opportunity wavuze ko hari ikibazo mu Rwanda hari ibibazo by'akarere wabiteruye uvuga ko hari n'imbere mu gihugu mu Rwanda ibibazo bya politique hagati y'abahutu bwabo by'abakiga abanyenduga n'ibindi nk'ibyo ngibyo tushyize ku mpande ikibazo cy'abatutsi nacyo kitari cyarageze aho kijya ariko kitanganaga mu bukana n'ikibazo cy'abahutu hagati yabo abakiga n'abanyenduga aho twibagiye kuvuga ahubwo ni ikindi kintu cyafashije FPR ni intambara y'abakiga ubwabo abahutu b'abakiga bari abakanyarengwe bari izindi abantu barakomeye cyane mubashyizeho ingoma ya Habyarimana kanyarengwe rizinde umuntu yavuga n'ababiseruka ariko n'abandi abo bantu mwagize nyine nk'abantu muri FPR mwagize amahirwe atagira ingano iyo muza kubona umuhutu w'umunyenduga ntabwo ari kubafasha nk'uko umuhutu w'umukiga witwa kanyarengwe n'uwitwa rizinde babafashije iyo ni opportunity nayo muri kino gihe ahubwo opportunity opposition irihusha ni yuko mwebwe nk'abatutsi bari bakomeye cyane banakomoka muri Uganda mwanditse Rwanda briefing bakaba ahubwo ibyagombye kuba byaratumye habaho destabilisation ikomeye ya FPR DMI barabigize basa n'ababigize zero ntibyapfuye wenda cyane
guce mu ijambo hari abantu b'abahutu bari hanze ahangaha bitwa ngo bari muri opposition kandi urabizi ko benshi nabivurugusemo cyane nagiye mu mago yabo nabarayemo
ndabizi cyane
ariko ndabazi mico hari abenshi ngira ngo wababwira bati Rudasingwa mu mushyire hariya mu mutera amabuye hari abenshi bari ku rondaronja amabuye kugira ngo bayantere
baranabikoze tumaze gutandukana ejo bundi ndibuka nibo bagiye bafashe ya mbere babatumye aho twise abateruzi ibibindi niwe waguhurijeho amashoka ni wowe warokwise nabwo Kayumba warokwise
n'abandi muri izo za FDU n'ahandi none se abo bantu bose si gihe wararaga amajoro
ni wowe wabikoraga byose rwose ndabizi
ariko bakabona bati Rudasingwa iriya ntutsi ukumva ku ruhande rumwe ni nko gushaka ikintu ariko udasha kuko bazi bamwe bakanibeshya ngo ubwo ngubwo hari ibintu byo twagendaga dukora n'iki byose bagatekereza ngo mbese ni ukudukoresha bagatekereza ko umuntu hari naho abantu bagize
bifuza ko mubabera bakanyarengwe b'abatutsi nyine ntimuba abantu ngo mube abapartenaire mwubaka u Rwanda mutekereza amoko yose mutekereza ibibazo byose oya bagombaga gukora MNDCD rimwe gwe mukabikoresho by'abatutsi nyine nkuko bakanyarengwe na barizinde babayikoresho mukabikoresho by'abahutu nkuko bakanyarengwe na barizinde babayikoresho by'abatutsi
gusa ntaribagira dusigaje minota 4
mike cyane yego yego
kugira ngo uzanyibutse tuzakadevelope mu kiganiro cy'ubutaha ibintu ndashaka kuzadevelopa ingaruka z'ubutegetsi bwa Kagame kuri psychology y'abahutu no kuri psychology y'abatutsi n'imyifatire yabo kubera ko ibi bintu hariho abantu barimo kubyirengagiza cyane abantu bari bakuru muri twebwe bazi amateka y'iki gihugu abantu nibatitonda no kuvuga ngo societe nyarwanda ukuntu iteye ukuntu yari iteye igihe cy'ubwana hari agatsiko k'abatutsi hejuru akaba nabo batutsi bumva ko bari asosiye n'ubwo butegetsi n'ubwo atari abami hasi akaba abahutu munsi yaho akaba abatwa ibyo bintu ntitutitonda iyo mentalite izakomeza indi myaka ijana abantu nibatayikangukira ngo bayirwane bayirwanye in implications zikomeye cyane kandi zimara igihe kirekire icyakabiri hari implications ku buzima bw'abatutsi n'igihe kizaza kubera ko hari abantu bicinye icyara bakumva ati turi abatutsi nubwo Kagame atwica ariko nibura turi hejuru muri society kandi byo murabizi ndabivuga kandi ndabizi namwe murabizi Joseph n'umututsi uri hariya ntuze za Nyagatare hari ukuntu yumva afite ako kantu ko avana mu mateka avana
n'abahutu kwari uko mbere ya 94
yes ibyo rero bifite nabyo ingaruka kubera ko ubukana bw'ubutegetsi mu kindi gihe tutanakiriho bushobora kuzaza buvuga ngo dore babatutsi ni kuri abateye n'abica n'iki byose ibyo nabyo bifite ingaruka ku batutsi ariko icyo cyose cy'uyu munsi ubwo wenda tuzagira igihe cyo kukiganira ariko uzanyibutse rire ndashaka kuzagira
kwibutsa ni note
icyo kintu cy'abahutu barimo kwirengagiza ari nyamwinshi bakemera bikaba nka ba bantu benshi uburo bwinshi butagira umusururu mbivuge ni bashaka bazanyange bazanyangire n'igihe
oya bivuga uko biri rwose ntabwo tugomba kurya indimi mu ishako
uburo bwinshi budafite umusuru
nibyo
eh
ko ibintu bimeze rwose niko bimeze
hanyuma ubwo hakazamara indi myaka ijana indi myaka 100 kuba uko se ubundi ubwami bwa dominier bute societe nyarwanda ni muri structure y'igisirikare urabyumva bwari bufite power y'igisirikare
yego
bukana domina no mu social economic relations nubwo abahinzi aborozi bari benshi ariko urumva umuntu ntabwo bishaka umuntu w'umuhanga cyane
oya bagabanaga bice cyane abahinzi borozi bikuru ibyinshi byari mu gatsiko gato kandi nubu ni kuri
yes ibyo ngibyo rero nongeye mbivuge ubwo mvuze ibintu bibiri icyambere yuko so opposition ukwiteye uko nguko nuwaye hani indi myaka ijana ntizavanaho strictly z'ubutegetsi bw'agatsiko icya kabiri ibi bintu byo turimo bifite implications ku bahutu n'abatutsi mu yindi myaka myinshi iri imbere igihe kiradushiranye dusigaje umunota umwe Joseph ari cyo washaka kurangirizaho
oya wasoza
nuko nibyo ngibyo rero ubwo reka dukomeze twebwe icyo dufite ni irijwi ryo kuvugisha ukuri tuzakomeza kurivugisha kandi turivugishe kuko dushaka kubaka societe nyarwanda nshya turabizi ko bitoroshye ariko birashoboka ubwo twagira ngo dusezere abatwumvaga ubwo naho ubutaha
urakoze cyane umugoroba mwiza aho ngaho nako ntimurana bugeraho haracyari kare
ntitarawugeraho mukomere namwe Joseph mugire ijoro ryiza
mukomere ukende nziza
bye
bye